Obujulizi obwanjuddwa leero bwe bwendaga butonde giyite DNA mu lifuutifuuti okusinziira ku mukugu wa poliisi ng'ono yeyekebejja endagamuntu era ng'ono ye Barnabas Harerimana. Harerimana ategeezezza kkooti nti endagabutonde ya Onyum yasangibwa ku kanda akagambibwa okubanga keekeeyambisibwa mu kutemula abaana bano so ng'ate n'endagabutonde y'abaana abattibwa nayo bwetyo yazuuliddwa ku kanda ke kamu kano ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okukebera omusaayi gwayika ku mpale y'okero gyeyagambibwa okubanga gye yalimu ku lunaku olwo omusaayi guno ate nagwo gwolese nti gulimu endagabutonde ez'abaana bano abattibwa kati olwaleero akamba akagambibwa okubanga okero keyeeyambisa mu ttemu lino awamu ate n'engoye abaana bano abattibwa ze baalimu gattako empale okero gyagambibwa okubanga gye yalimu ku lunaku olwo nga kw'otadde ne gaalubindi ezigambibwa okubanga z'okero byonna byanjuddwa ng'obujulizi mu kkooti eno.